yande nyaay e min nyande joy e min taaji chapande tati habarujuji studio kala ngo fulfulde di mi Ali Nyali Abdul Mun yo tinta e modon sembe habaruji meden hande ni halando gaho sigila bindol inde hijjotobe hitan hikede andan ni ton andal leedi saudiya hikkedu ni fa hande de en daari sigila o andan ni wakkati mo hebana wari timode mudum en kalandu ni fa hande der habaruji meden denden ni der joda haale gaddo chaka gubal pelle darani de hakke gollobe der cuudi habaruji tawadi do jonne ko e do andal leedi Niger e minister kawjido fa hande en fi kokkol habaruji yewtere pindinol meden studio kala ngu handen ni wadandu do mo ladde dabi en tenade de dan Ankara tesawa awi handen alkamisa sappo e jo lewru fevrier hitandu ujuna didi e laso e nay bindol duni fa hande inde hijjotobe hikka to ande leedi saudiya do sigila indirado gaho wakkati mudun ni wari timmode mudun de ni duni fa hande himbe kebay windude inde mu en dum wawa doyde kaden yaade yeso visa du fa hande yahude leedi saudiya di enden duni go lewru avril hitandu ujuna didi e laso e nay yaade laso e jene mayru wadoyte hanano ardido sarusi ko ho kawjido duni fa hande golle majjum haali nani ko Amadou Hamidou Ibrahim ardido sarusi wonde ni wi'i ko Abiba Ahmed waddi firtaade ngal fulfulde
initialement
min kanana min darna bindol jehobe hijjore hikka asawi sappo lewru fevrier amma godube niya jaki hijjore kambe tammi dum beeda sedda wadi ko ho wi delle balde di nonni baka kaledi Niger hokka do filla jaki hijjore itana hikka no mi haliri no wada himbe ujinagi sappo e jo e kema jeetatu e chapande jina e go dey himbe ujinagi sappo e kema jeddo e jo kambe bindi inde mabbe der mabbe no wodi himbe ujinaje jeetato e kema jeego e chapande jeddi e jeego o kambe jaaki mabbe tabbintina no wodi himbe ujinaje dido e noga e jeddi kambe be bindi inde mabbe de dun tabbintinai wodi
te valide mais enregistré
subaka o fedde gubal duni fa handen cuudi gollobe mudun duni fa handen cuudi ko koji habaruji tawade do jonne ko en do anden ni leydi Niger do der huberde anden ni nyamay wadi hawrine mudun hawtidaade duni fa hande e ministre kawji do golle kokkol habaruji di anden ni hawrine duni fa handen gan yewtinaade no wade ko mosola sadorma gollobe be anden ni tawra hebo nani ko Suleiman Ousmane ardi do gubal pelle daranide gollobe be anden ni wi'i ko Hassan Nourou Abdourahmane waddi firtaade ngal fulfulde
hier nous avons donc lancé
kengano min desi talkur murtere wadde jonde metta dambugal ministere hawjinde filla mojjinol e hokkugol habaruji ciagal desol amin talkur dunno ministre on jidal nati hakkunde amin yewude no wawirta hebirande mosola ciadale amin godde min gadi hantude jidal hakkunde amin e ministere do filla kulle de min jamtidem den non min bi'a dum hojante labi do ko yawi wodi du min koƴanama aadi ko jiidal no nata hakkunde amin e horeɓe cuuɗi habaru gonɗi e jonde koƴe mun ɗi amma minen komin domri e mabɓe ni woni ɓe joɓɓamin jobdiji amin le wakkati kanduɗo waɗa no watte fuu fonditidde kottaɓe min golliri no woɗiri
alarba sappo ene lewru fevrier tan duɓu ujuna ɗiɗi e laso e nay Sidi Mohamed Railu ministre duni fa handen kawjiɗo golle kokkol habaruji hokki ONG indiraɗo women environnemental programme Niger tilsinore duni fa hande ittude dow internet sigilaji fedde de enɗanni indiraɗe yamaro dow fi duni fa hande har ko darta jonde caka gorko e debbo no waɗire kamfudu e laabi ɗi fedde de enɗanni juɗɗini gam hottinde duni fa hande habaruji muɗum ɗi enɗanni to jama are leydi hano nomin keɓiri habaru o enɗan duni fa hande ni to ANP sigilo fedde de duni fa hande ministere kawjiɗo cellal himɓe leydi Niger ministere kawjiɗo jandeji lokkol e ministere duni naabi en fedde mawni hawjine renude hakke jeeɓe are do internet e ko nandi tita duni fa hande hokkay lawol majjum kenga so rusi tesawa durwi didde fa hande nannul are yaru yaruji bondi coptinoji hakkiloji nangi himbe tato godon tumiraabe nannude yaru yaruji bondi di andan gaddibe yeso ardibe cakantaraje den dan tudum doki sire mudun fa hande tawa kana der commune ta on dan to himbe be den nanga nani ko commissaire Ali Akilu Mohamed so rusi kawjido duni fa hande to andan taw durwi didde arde den ni wi'i ko Idriss Adam waddi firtaade ngal fulfulde
masu yaƙi da gandun daji sune suka yi wannan
waza fore in kambe nangi kulle bond din kiloji ko watta herme e jeddi ko be nangi ya gaddimu to amin do en kanko e are makko fu ko min gadi taykaaki min kebi jabo kulle den to jom moto der taykaaki kimin gadi min kebi hajiyajo jeydo kulle bonde den ba ko ni o hollimi wiide hana kanko tanjay kulle den amma o hollimi ko kanko jey kulle den fu gan uudan noddo o fu wala na no barkitomo ko hebi are makko fu o holle den don gonga wadi himbe cikki yala o faddan fudo himbe nani ko jol moto gon nangama e are bonde faho
kaya anka mon me moto
himbe nayo be andaka futo juuduni fa hande gardi kaborde duni fa hande kippiti sire bawni komin duni fa hande bagaza lumoto do godon nu der majjun duni fa hande mayi hanno jiado e sire de enda gomni mu hida halude inde mudum wi iri nani ko o wi ko Asuman Musa Arzika waddi firta de gal fulfulde
jombaade onni tawa kena no fukki kambe faadan koobe mu leedongal hore mu o tawa gal luuman kenon ko nimbe tato moyno mabbe fuuno jogi malfa naati do mabbe mudan non be pelli luumanke on be bari be memay fay goto be pirti dammuki makko kabbinodi dim dilli didde e mu no be nayno be juwana farfunnaange tondo be kootiri fi ondo wadana der yamde sappo e didi jamma amma wakati no mine e sogeji di min kokitinobe tawi yamde didi feccere jamma wala fu mabbe nawni sana luumanke mabbe bari on to nan do bojji malfa kayno hulini jonka Allah wallu en tan
mudizu duni fa hande bi en company non fa hande mawdo gollando duni yewtinaade der leede duniyaaru du fi jawdi e ceede gollirteedi hitaane duubi ujunere e kema jeena e jeena non John Mudiz bi leedi America on danni juddini company on dan company duni fa hande leedi America on danni kan yewtinto fi jidi en dan fu hokkude duni fa hande sembe natol jawdi e ceede der leedi jeddire wittine de en danni company on danni holli ko leedi Niger ni sojjere ke gada der limore mun nani ko Muhammadu jo anda luggi diggal duni fa handen do kawrol jawdi leedi wi ko alamin wa shar wadde firtaade ngal fulfulde
en ce qui concerne les dernières notations de Moody's
der ektoji chakitidi di fedde witende Moody's hawjinde jewtinaake fila nyamaleji to banka wadi do Niger no wodi hisabu mudum ko wadi wurtinde ko wite CCAD jangore jippino lamu gadango nogayi e jeegon lewru juye dubu junaji didi e nogayi e tati le hisabu gadado do dum holli ko fi on beyde raka yeso misali nyamaleji din nonni der eto fonnode ko wada witengo CCAD kam buri famdude der nokku tatabo dum ko wiite CCA 3 dum do kando kan woni nokku na yabo burdo famdude denne se en jeewi e hisabu gadaado nyamaleji din no don hen ni e duuda e rafi yobude dum en
le paiement élevé
maradi hawrine sigila duni fahande fondi tidde golle projet kawjido duni fahande duru didde sadormaji wonji tagol bakaje gonno gaddane himbe e ko nande tittani projet o enden ni hawrine mudun duni fahande wadama ton enden ko watta duni fahande himbe keba duni fahande no gadiri burnam ender ko nan bani sadormaji di enden kewta ke dum projet fawo o duni fa hande no ko durwide non ko watta yaadu yeso hebo der cekantaraje sobirde region maradi e zender no kuje duni fa hande de en daari woni tagol bakaje gonno gaddana torraji nani ko galo badage ardido koddo rural wiido majjun ko Mohamed Mamman waddi firtaade ngal fulfulde
aujourd'hui ces zones là
hande der no kuje den leddi e kebol jawdi fi o boni waddi himbe no tawra e sadarmaaji kewdi ko heba ko firti muraduuji mabbe ko woni no wadda rafi pamral hakkune himbe gollawol wadi sigila o tuugi ko wadda balla ko wadata bibbe wuroobem ekkito golle do fi durungol e demal e lumaku ko be keba ko be keddi ko e mabbe be keba jaaki yeso duumo tone do fi gurnam mabbe sigila o ni wadata na duubi didi e lebbi jeego non min adi farbangere jawdindo no wada cede million yiji tati e ujinaji la soji tati cede dollar
million 300000 sd
der wakati duni fa hande mo birdi ladde difa woni no wilitano ummito duni kaden der wakati duni fa hande mo minister kawjido do mo ladde e jaay hadi dun yaha lowo hadde dabba diji den den der ladde den den himbe godon der cuccuka gonno nata ladde den den no loho nani ko lieutenant Moutier araw mele ardido dun fanden so rusi do mo ladde e jaa region en den ni wi'i ko mani Musa waddi firtaade ngal fulfulde.
Le premier niveau c'est la protection.
Arande fu ko ani wadede kan woni renude mbirdiji ladde din no dilatori hem fu deni hunde ko jewta filla fina tawa non na fijoji pirtol balli non wodi talkuru neddo hojata sabu no wodi mbirdiji ladde ndena dilatidi sedudi edun jama e bibbe wuro lohade dum buita amma hana hantude dum en genne irin mbirdiji ladde tati kambe wonde na ka misali se en koji pallade ko nandi e mun ko jita le badeji
son domestique.
Subaka o komiti kawjido dun fa handen fi latul bal ittudira tefude coupe ko leydi Niger di andan ni wadi podol kudi chaka pelle latande bal tefude coupe o enda laso tati lewru fevrier tandu bujina didi e laso nay dun fa handen latul bal gol enden chaka pelle de enden ni fuddo tamu Allah ya no wodi hikka ko heedi ko watta der sigila o enda en ketino ko lawali garba mo feni futu wi do majum ko salamatu kadri wadi firta dengal fulfulde
la procedure elle
no fonditul podol kudol din fu gadirte nonnon ko tefol kupu ko leydi dindo wadirte sai kollol bawol wadama hakkune pelle den ko burdi bawol kebe ko feccere 16 bere e jetet bere e fay bere e dida bere e han torde deni pelle 18 kebi jaaki yeso no beydete pelle mawdi 17 din kanki ummoito pelle 35 dum hollata ko feccere 16 bere wadataake ngam pelle 32 kan hebete ko dum wadi denne sai pelle 3 go ittama ko dum heba pelle 15 ko beydete pelle mawdi 17 din sai wada pelle 32
pour faire les 32.
Département de Sawa région Maradi kiloji keme jeddi le tugal hedde dun faande were nyamede den ni taw département o dun faande no tawra ladde de wurtini dun faande inde chakantararde den natirde hubere te sawa den ni seraji lawol golendan elaji an Ankara ileedi te sawa o dun faande Allah hinnomo ya fomo der burna mudum awi tenade burde dun faande tenade gadande ujunaji joy en ketino yewtere mama ada waddani en ko firta dengal fulfulde
ledde de dan Ankara awi dow de bangol mangol gol RNN natol wuro tesawa hadde yatawa ko jutirka kiloji 12 letena sani lawali horejo sarusi hawjine e fi ladde e jaye departement tesawa hokki fama dow de ledde
na ledde non awade dande lawa lore te sawa yottade ayatawa ko moto kiloji 12 wakati de kingano cingudo de on hinnotode yarnade gada mayde makko non dem bibbe makko lomtimo den du majjum jetati ni ko edum miccito moddere awol ledde
Muhammadu Sani Ibrahim bi dan Ankara no o mo holla wiide ledde de latake hano jawdi kautani de wuro te sawa e kerol ledde dum fu delle no handi de dene woda
wonna hitatu mi do foda hakkiloji bibbe wuro te sawa e filago mudo kinno e ledde de gamni ko de awa nimbe nati e barke majje wodi du neddo fu memu dode na min jaru dum to sarus kawji do filla jaye e laddeji on
yes gaya musu
gada nafaka ko dum wodani dabbaji e nokkuto himbe gonino buri ledde de no jawdi ledde tesawa ka woni ka Alhaji Sari Bibi bi wurojo tesawa non ko o fantini
motane da na koyda na
nimbe tawabe tesawa e gure laddeji din nafaraka e ledde de sanne wodi du sukabe bibbe kebi barke majje den ne jawdi non di wana bibbe makko tan no farto emu nufa yerano Alhaji woni onanga e mu awa ledde de yottade fa gazawa emay zirgi ko o mayi Allah hinnamo yafo
tani mudari gondo der wuro iyatawa no holla weltare mun e de ledde ko gorko mawdo awi acci de imo holla no seki tande majje latoyto
eto gaskiya mu yettore Allah ledde de miden don na foro e mudun sane sabo miden kiran belu majje mine e dabbaji amin fu Allah andammo e moccere de o wadi de wodi du sani min kocci na do no soppade wallahi min kadande
mona hanawa
gadam mayde dan ankara suka e makko e sarusi hawjine fi ladde e jaaye departement on no gonnode
to bandiraabe tinani habaruji studio kala ngudo kokkol habaruji meden timata.